mumanyi nnyo sikigaana naye mumanyi kungulungulu nkyabalimi sigwayo bakama bange nga ndi nnumba mbalagalira nsiwa tula nensirikeeka nengeneka mwekimuyita tokuwa sonza omwana wa katendi olwaleero nja kubuusizaako emmanju lwekanta kulo olutamba nalwegulira balusasira beeyazika njagala njogera ebikuno byembabuulira ne mudda mu kkungiriza nakavambakazi ab'entalu okugeza mini yali adduse ettula saakinza sakke y'abakazi ab'ettima beegwikiriza mu ssabo gye twalaga ate ne sifunayo ne gye nnasuubira mukala abasawo mwengerera ennyo embutu naye kati ne weemunaaligaba eri emmunye sikyakomawo okujja mu nju ne ndaba kati ntegeeka byakulokoka omulimu kanguwumule walumbe eyanteegera wano kuwangaala nteekwa kwesega munannyumizanga abanyumize ndi kati bafaanana bati nfuuse muntu wa kristo tekibe kimu waliwo kino tikirala nandigize nonyakuba osanga ddaki eyo nenfuna okuwasa naye tasunajja bita atanakimanya muntu lekyemmanga kyakoze tulikirojja abayi basinga n'abalamu leero okutiba wayirindi n'ebiguuna byakwawo tekyali kakati akyabimera okwali okuggwa okususi balwadde basirimu amatama nga ntanga tetuganye mwandigeze netutenda n'emirambo eminene okwerigisa bamuliko abantu awalambe nga nabo bamukubimba mu ttasalondobebwa yono kibumbebumbe obugwe gwaggwago kati ttasawumbirira ensi etuweddeko etyo kati amulwadde n'atannalubafaanagana tasofuna setampu bw'oddaabiriza omulambe bw'oba osobola okukikola olwakalulu nja kukakuwa naye n'enkola y'okutuzisa nze nsembeera okubatamwa mulambe abantu tubawule yonaatambuza luggumuggumu ng'ebitiyo tubitegeka kigaana ekyokutuwonya ebibwabwa bw'obukoga naye bemujju naffe tulimu omutima gwandya kukuta enkyagenda emirambo emirungi egyolebwa taso gyetuganye okweyagala tasofuna akalambe buli gw'okolako olabe nti yonna amanyika oba ofuna esitampu akuba ogunambanamba ogunene ogw'ebbaati gukonwe ku balwadde nga bw'omulengera atannafuna omwewogoma onooba wa kikaaki okweka abalabe mukoddomi nkukkuluma oba obafuula amannyo oba ojjako okutuwera ezo zonna nnamba nga ffe tugikwata nti otunula eri ng'osanze ow'enkunku wadde ati bakisusse tewali anaaba mu malerevu mwaŋŋanga nga kati abalambe baagomokera mbannaabwe ab'ennamba ne beegeja tunaaba tetukyakunyegaku nti tasola baguli guti ennamba oteekwa gifuna ozi oyagala tukuwalane lobalamba n'omujjuzo gw'okolako gwakendeera onoomanyira taata ti abantu b'ojuna tebaagala bategeera era ekibaleeteyo obamaleko ebikuuna batta abantu ojogezeeko bw'otyo ulangirire nti ajja mutasana alambwa binaba bikomyawo ojja kuggalawo nga tokyala bajja okuginywa kyokka mukama wange niyeyakugula yakuwa kyokka omudidi ng'ojunye basajja saako abakazi watuwonye okwetakula naye tuweddewo ate olw'abakwatibwa obutayinza bategeera tasofuna akalambi kyandibadde nakirungi singa olaawa ye n'omala okola ekyo kyandiyambye n'abalwadde bonnogejja siyombye baana battu naye taso kino jja kikola nga buyambi otusaasire olumba olwali mukenenya lekati ndweyitira mu bigula tasaalongoosa ebibwa bwamwa omuntu n'abereesera kyobulako ke kabonero twawula emirambo gy'okola okubuuza lwaki abalwadde tobagamba kyakwekomaku n'ekiera nja kita sirimu aleeta entondo w'obuumulina aleeta n'obusungu ngeri gyafunirwa mu kkubo lya kwesanyusa oli ajja n'alowooza nti okuntwala obwomu ye olwaki okugeza abakyala baagenda n'abufuna ng'aleereeta ng'ajja asiiga mukyala era ennaku weze kulungula baasomoka omukazi n'asigalaawo ng'olwo ekizigadde okumujju n'asaasaanya nga bw'afuna mu kiina teyeekuluntazaayo efunireeko ettooke wayirindi bw'amukwata anaamumanyisa abalenzi bwemutegeera kyavadduka emisinde ewankotta saba wawulu kwogoloza kati nze kwe kubuuza gyoba ddala tasootulumirwa kyobaleka yo kyenjo ky'abalwadde ey'omusaalaba mukyenyi bw'oba osobola oba bakamakansi obajjeko engalo eya ddyeni eya nnoswi olangirire bw'oti tibuli ngalo mwenda yalinnya ku nkandaggu baabamanye okukwana tumala kukebera ngalo zino byongerako ekyo kijona okuva ku bakyala nja kukikola mu bulumi obw'ekitalo si lwakuba mbakyaye naye nnamba y'okubawula nkyagisaba tasolo n'amala ekyo nga nze nzira mu kisawe nakakalabya naye kati ndi bweru ennamba ya tacho gye nninza obyongerako nga njawula omulwadde kaabe n'ettamegga ejjuufu ng'amabuga mumanye ennumya ekituta gyemibiri egitiba ginonompagira gweye eringula ati wenna wenna n'okujubana ng'anaalya olabye ennyo baana battu guno omululu gw'ekisajja gwattumazaawo tasonta bwotutaase tulambire bbulooka z'ennene onootujuna gw'owumbye matafaali saako erinnya lya fakito lyekyefulumya tasofuna akalambe buli gw'okolako aveeko waakiri oba okugulu ng'olwo abali ku miggo tewennyonnyolako otukuttirubuttirawo ng'olwo abali ku miggo tewennyonnyolako otukudduka obuttirawo naye nsi eggwaawo nnyo w'olitegeerera ekyo ng'ensi yonna matongo nkiwolese siriimu twali tumwawula ng'akozza abantu baaluma kati banogoka bunogosi n'eggulo gwe wasuze naye n'abankoze kikyamu mbwe neerabira okubeebaza mpera n'abankoze kikyamu mbwe neerabira okubeebaza otulabirira mukozi omulima ettendo enza gimalamu abakogofa bubwe mulina n'akasente okukola kuba tasasula mwekakasa naye nsaba akalambe oyo abeera opedde taddira tumanyira buli alabikako eyo okumuwa empeke mumusooka ekyennamba amannya temugabuuza yenze basudde omukenkefu mbi okunyumya sinyumya bibuuzibuuzi ebitaginya okubinyumya ntuleka siggwayo baana battu ngandi nnumba mbalagala era nsiwa tasono ne siriimu mutandikira wabayagala okyongera kubimulaba katonda njagala abalungamye ng'abalamiza bimukola siriimu waana abanonera omanye ali ku lujjiwe musula ayitawo gwayaniriza tusisinkane omukyo guli genze kunoonya bye ndidda nabyo mundabire be muli nabo
www.mp3ugandanmusic.com